Studio Tamani, Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde mbiya nyaloma hando yo alal bare sappo e jeegom lewru juuy lan o junnu balde meden moddina battane meden wadana en sababu julubbi. Sembe kabaruji dum en jogini on do beta hande di andi ko nayri bangal famminde hayebe ko haddeji mudel kanyo ko kan golde fa yotto tariki leedi ni on imadraji ko lamo wonte wadde nyaloma hande no. Sarto wombe leedi di ande mabbe an gonde beedede ko nayri bangal hono so be charono be kani juggirde ko nande mudu o do boddo fuddi kenyol be gallure bo ko de min kabata halande on fili ko sakiti ko dewle eno immirtono an yahatana beedo attande be kabba alam fuude imminama altinere non biireten hollato sababu mudu on gara famtade do journal gal di wonno sembe kabaruji di min jiggino do beete hande di bismillah modon e hedate madraji dibe noddire a l'école de la citoyenne dum wondo bingulidi yanka ko lobbo hani jenginede hulitaami dido i madraji puddi ilale sappo lewru juin dou le ngalure bomokonde nokkum noddete palais des pionniers kanko ministre communido kabaru mbirki sembe celdi fa yotto yo bingulidi yanka ko lobbo kanko wonde waddi do i madraji le jonte dido sukabe be yuri le tatteji be fulle leedi dem gonde jenginede den o jande fa kibam famtar kedde mamadou sama seko ousmane yali bouli
le ngal kawritat naybal sukabe jokkobe ujineron e temere jetton woni janginaabe le mabbe temen nay bam ko do juri diibe le leede AES e wi sidi diko directeur palais des pionniers fanda mudun yo sembinde leedi yankaku e dufa sukabe jokkobe ngatta koyde mo ben do kabaru ci leedi ndi
ne gondiga en e jabe Niger e Burkina weli hore kabaru o woni kala wattu so heñugo puddi tan bingu indeji di yirwon jama o dugi yakor sanne kabaru mudun fo hayebebe
le hejongo anahen joda halaji golleji bangal leydi yankaku e hokkindirde hakkilaji ko fawi bangal fina tawaji hawrbe henbe yurbe le juudi le kol kewdi jettingo hakkilo jogi ngon nafa go mbidu an hokka hakkilo
les thématiques qui nous ont
sisleji dimi notre gila e fuddode de so gonga hale di hanti jati di mema hala sifaji bingu le yankaku ifuf mi memdul hala gade gaje jamarande bangal inde andite en hono Ibrahim Anjay e jonkolon kulugal ko na kawtal école de la citoyenneté dande mudun non mo ni sanne re jande e famu hayabe ne jetta sanne lam o rufuf ne sidi humninde jeunesse
surtout le ministre de la jeunesse
tan hikande wan kabaru kesoma be ngati hono de kawrite kertade le region ngaji kewdi en gelle woni sigaso kay kulikor segu muti gaw e tumbutu le ngendi fu o yata sukabe jokkobe temede didon kawri hejoji mun
ido kabaruji fana way hebe do page Facebook e compte X Studio Tamani mbiyan dum woni imadraji di fedde anazernde wonti e wadde ko nayri bangal sakkade kasaraji do dati duido imadraji puddi altinere sappo ene lewru juwe jabbe nondu le majjo be gonde famide jamaade tinno teddo sanne e wadde vitesseji bondi dido imadraji an gonde wadde leleedi ndi fu dum ngalure bo makonde kanya fa yotto le rezo ngaji di fa kebe famtar fa hande kedden Ousmane Yali Bouli Ali Cissé
yimbel dum jide mu en bamako do holiti wiide teddinde sariyaji koltaaji do datidi kany wado nderde nema muya tuwon ko yimbe han wattude attabiyaji mu en do lawi di nyande fu so dum latike fu kasaraji di buytoto
bi centurseri mun bi kala
bu donna mobel hani kaba centirma ngatana hore ma hakille par ndugina faaja pito ko buri sa woni le gendi hakilo an ne an han teddininde feengaji hana duggininde faaja pito hipo kasku mudun dum an waawi reenu don fay goto wawa hadde kasaraaji laawi ka de waajo himbe ngatta kasnaay mudan dum an waawi rinde dum yan gi an goto kasara laawol hewti kan dum to sami don o heddi
shaka jakite kany won secrétaire général syndicat dorbotobe mublaaji leedi amendi faacagal leendi e hore o yetti san on do hakkille kana ko be leedi amendi aya tawede majjum fu o holliti wiide laawi amendi al hal mo wonni mudum nyalamo hande o yo chadel mawdi dibe gondi fewde mudum
les difficultés que nous rencontrons
Allahji imen kawrata handen ko buri hewdi fu an pawi do kabaru bonugol laawi laawul kaygol waawa yede dumun rafindena gudu an wodi nuko je kewde handen sini wattu 10h jamma yottake awa yaade leemu ben won tajobe laawi ko mi dartata handen fu gouvernement laamu hakunde jo darana ko tidal mo dawobe jogi
transporteur en mai
dogugol yabbitingol an waawi itude yonki do laawol do woni Sicily gal do kawrtal leewi gol kollirgal kumanido jami garmi le leedi amendi le hitan 2024 kasaraji ujinaji jiddi temeden jeegom kany woni ko yobba barmin di yimbel ujinaji jeenayum lati sababu yimbel temede jeddo
wattu jone ngadan halde o do botunjo wido do yimbel sartobe le leedi meden di puddudo kenyen le ngalure pomoko de koni faana mudu fa yallono sartobe ande muden kan beedirede fa hande no kan serrade kany en nyangute wat o do golli o fedne nodde organisation internationale du travail do tu gorgal ambassade leedi etats-unis fa kebe fam tare fande kedden Ousmane Niali Boule Ali Cissé
Organisation internationale du travail an ani sembininde golleji magistrat en yalla ana beida tabade sariaji Ibrahim Cissé woni coordinateur national des projets de coopération technique OIT Mali do
aujourd'hui
on sait que hande on biidem wajibi kina baldo nugal saria haltene yimbel golleji mu em nawri bangal sargol le leedi amendi yalla be keba gollirde dum no wodiri bala société civile kany andu humpintine ko wolle dawtere ne ko yalla goto goto bibbe leedi malifu ana anda hodo woni ko wayta ile sariaji amen
yayi des innovations
awrube hen be jetti go hakilo e be jelo de jande wadene du magistrat heddi be wombe leedi meden di yalla sariaji ana beeda tabede no gasiri
nous attendons
menen ka kom jidi ni woni hono si di do jandeji ka wadne yimbel fu gombe leedi amen di fa hamo fu fa madu anda du hodo han wadere yalla na fondo hen be jidi jamande hakilaji mu em naaro bangal jukkoji ngaroji fa wad feude margal le tawangal jon woni arande le leedi amendi kono si odo saria ana bame fa jukka dido
golliji saria didi arandeji woni code penal e code de procedure penal conseil national de transition jabini gollire nyande 31 lewru octobre hitande 2024 be gatti hen kulleji kesi kewdi hono jabinde sakade maccudago margal bongal himbe e torude yawbe jolari
wattu jonoyin kalan hono yimbe le taton jeyabe le leedi ende suutabe le leedi meden di kanyena goto jeyade le leedi sin wakande bonando wadando go o lewru jele nokkuno dirtedo diamond factory dum won le lamu kayo be do yimbe be jamale video dum fedde no dirta nosrat de kanyo hollibe le video mudum ton holliti widdo hono yimbe laami be dedo leedel de be jogi yimbe mudum be tinno ngad imadraaji yewto yalla hono be do yimbe kaani yoppirede en gardan do bomo ko do wattu jono suka debbo goto be kolitidi o kakabo debbo jart sebe de dub makko no bare dubi 39 non biireten kanko nanga nokko no dirta ayeport Modibo Keita tawmo do omo jogi ton droguji di bondidi be no dirta kokayin di ko yaata kilo ngaji nay idum buri dun jart non be kolitidi wide wakanda mo nanga son fuddi landende o holitidi wana kanko ji o do drogo yo debbo goda kasen jeyat le dende bako jukoroni do bomo ko do kany hokki mo dedo de o do drogno holitidi wide wattu jono di ima darajan gonde wade de fa fama yalla homo je drogo jati jati fa jomun en nyange
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kabata halande on fi le ko sakiti ko fu dewle eno de kabirto eno attawon non de kuntirte du holitindi wi sa jotti kle ciude sarte le leedi med indi ko buri hewde ko sarte ko fu dube kolliti wi don imminde dewle de anton hodo fulati sababu mudu nyaloma hando hewbe tekititobe kambi wayde mo birki hayebe jat lati sababu mudu fa keba famtar kedden Ousmane Niali Boule Ali Cissé
dartobe cergal ko buri hewde fu yo rewbe woni ko holliti wiide jatte de turbino ngaji ngadi hono commune ko orbamo ko to cergoji hitande fu buri wadde Moussa Guindo kany woni substitut procureur tribunal commune go obo
le tout ça évolue
adaru cerango ana woni hebude sembe le leedi amendi le temdere yimbel nanno be talkimi en fa sera fu chapan jettoyom le hakkuli mabbe yo rewbe hitande fu hitande 2024 talki ujinare temere nayom yimbel jibbe serude woni ko min jubbi le hitande 25 ana moja dum yotto yimbel uyna didi miden kokka wakati yimbel bamondirbe yalla be kaltida
suka be handen amirta dewle sobe woni ko holiti wiide ndoko hakkilaji dewle dirbe madam sako nene jane e bi makko fa dewgal boy ana heddi bamondirobe ana kani tafon lanindade bangal caldi hakkille
fa furusa chayani
charango ana hewi sannile on do wakati de hakkile amin ka sayi dum ana wada fu do woni bamondirbe njopirabe hore mu em kanyu en tan ana haani dum tawama gorko na dum debbo e kintine ko woni marde suudu alhani ko be gonda ele jam gorko leydena gendum debbo odo leydena goramudo
cela kay musula
e wibe rewbe hortibe sir deugal jutugal ana fawi do munyal e pamondiral e be metta ko sukabe handen biira ka sanne kaldal du wala hakkunde mu ben sanne
mu furusa caya ambe no bala
sai adadu himbel cero be kana beydo hitane fu do e rafi mare tanno idum to worbe idum to rewbe du ana heba duubi champantati le nyalo mo hande o min mi de le suuda min e jom suuda am munyal tan wadi so mi keddo di faham himbel nyalo mo hande o ne teddinta fey deugal duubi debbe nyalo mo hande o mi de le suuda am mi anda min ka ko woni suutaade fey so yalta le suudu mudum
amma suuteli don parce que ngi fembe mu
deugal jutugal won sirreji mudan won ko holti wide lamme satraware duubi champantati tiagal ko hortini o tiire fa handen hakkunde mako e gendi ko an heddi an weli
andumi ele deugal ni woni pomondirbe ana hani ko wakati goddo wada hore mudum safi wajibi kina kulji yogaji ka itta hengitema
seni gonga cergoji beedeke dewle do nyande fuburi habbede ana moye dewle dirobe tinno kaltida yal ana mbasa tiagal pomondirde fu yottade suudu sariya fa mbiya ceda
sekrab don garten haddude betande do kabaru yidi min joti on sene hedade hiju jamen kala kajja dum do studio tamane fu numero o moni on gadan chapande jeegom ono be kebe hitnade journal gal be numero amen mo min noddirdo service kuno fu ne o moni on gadan 37321 kawaji sina tawdo facebook no ga kali stefano watto suko hitnade journal gal fa ndie fi no konande do no do e ser yewtere meden de an wote wassalam yotere meden de waran yo wadde do bambu e micititto wiide tan li awol woni dum wono sanne leedi meden di so suka heba ka le galle atta won hono sakiki jomunna batti do no sanne kany hokkar suka bamba wakati juda tawan hono yidde suka o jaati watta so nanga dum bamba dum be bi ko sakiti ko sa jewi o do golle an wonde wailtaade sanne leedi meden di yimbele hobe du terde mudan ngondi e watude le hen fa kebe famtare ngare kede ko min e Mamadou Samassi ko min pewni on do hen Madame Guindo Mariatou Jammoutini yomo inda galle le ngalure Bamako nde holliti wi won suka debbo goto mo woyu bambude ko halino dum wadiri
subamu entumi giladu dum sappu didi suko haale ta elfu hebali hen mina sarabe hani wattande hakilo sanne suka bebe birki mabbe hana wadirede dole an hani to nyembe
kanko jara umu balo dum latiraki honno madame Guindo no fi o wino mo miccito suka debbo goto bamba no le galle jananɗo o haalino oɗo suka debbo tampiri sanne
taka lembe an debbo torranon sanne suka mo ɓenti o ñande fof ƴikali oɗo suka o immintamin faɗɗimako worɓe nafiyamo sati fof o tampi sanne kambar ɗum jaati min mettama sanne kabaru intugol suka kanko tan waɗanno golleji ɗi fof min mettama sanne e joglamo
ko heewe yimɓe landaɓe bammo ko kañe le kedde leydi ndi fof mbi jiɗa ko suka debbo bambete nokku goɗɗo ɓeɗo yimɓe le mbi farratiji kewɗi woni dow hen keɗɗen koɓe cifiɗo bammo ko yo roso kanyam mutti
quand tu amènes ta fille tellement
qu'on a hokki ya madebbo e entugul so jogoraka muuri saatu fay hebdo huntude hajmako yittraka sutude horamako tawene saramako jadi nanguri basu folema min kay kabaru entugul mi wala him fi hande o santi kayu sara horamu dun hinno mbirki yum debbo santi hokkude dun nok goddo ente sabi soni o tawrama tagu bondo an sara o indete
o ciye
micite den wi le fina tawaji meden ko suka bambete nokku goddo ko idum andono idum tekkinano du endam kanye gidragu ka kanko andondo kabar nedda ko noddete Abdoulaye Kone o wi nyalom hande wona non dum wordi o wi dum latik sababu du so yimbe le hewbe korsina dum
d'abord tafon golle nedda ko wadande joomu mojjere idum jeda e finata no totan biyun entede sabi jilli holari hakuma e joomu ento suka o na hani jogora dum hono biyun redu dendo mo hani waddi bawdume fuf yalla biddo entado o na iwatuma ko to basu folemako sabi ndoko biyu su ente ande haklo mako fa hunde nyakatam
kanko andando kabar fina tawano dirtel Umar Korkos o wi arande su suka bambama nokku goddo heban birki lobbi sabi da tawan yimbe fu ana kayba dum bonantake a tawan sendataake sukabe le galle be du ka nyalom hande wi wana non dum wuri
do tufa
den faysu entobe sukabe be golleji mum en fewali mobbe ngombe tunbe noddan joomun wajoomo wattande hakkilo birki suka o ka hande hande o takalembe be annata suka entado o ada tampide tawane hon dido halaji laata de sababu suka o dinta fi hankasin entudo mo
so ni do suka bamba do gasay inu way waddude kutteji kewdi non kanko noddirte docteur Drissa Traoré andan do kabar hakkilanta ko hollitiri wiide
cela
pesticide bi lata di tadele bangal hakkilo chaldi e ko dande mudo no be do be rewbe entabe be latto yimbe le mugitibe yo ko jati pamundi safi e be wondi be burfufu worbe ma guru sabu latto neddo mo yafufu na metta sato jata na bare jumu heddana ikana hore mudo fa yibe le miya bide jude bombe woni tawani tan sifa jogola ngada do fore mako siki wala dum matete sanne e li dogal mako
Drissa Traoré fa hande be di le hen wiide suka wobbe antonan bambe le nokkule godde keban chadele mawde fa dum yotto hakkilaji mudun kanyen gurdam mudun fufu.